Tulibalungi tewali ya chama Tulibaduga vavelu wa mubadama Tuliamuchere kasoli neka yeah. African weather Neka mkutwale kwa pepe ya Uganda Unogere nkrena mapela Uganda zabusi ya green Hekube tonya na kasana kaka Sindo ninyweza Okutewe obambi tonta Kweweke kumugongo Nize mkutwale kwa pake Uganda Alinechenyi Shimuli inganda viluamu Alimwechama Kirizane kuwa kama Sindo ninyweza Okutewe obambi tonta Kweweke kumugongo Nize mkutwale kwa pake Uganda Akalobo ziko konyo kampo meranga lupia Echinyumira wakubanku ito itaba Ininalavu yonyinje kulukutanga chira Sembera wanelo unogubi mbanga soda musunde Siri askari na eka nkukume Hakukwata koe wakabazi Oba kumocha buchomo kuchoto Ngabo bayo chaba julizi Sindo ninyweza Okutewe obambi tonta Kweweke kumugongo Nize mkutwale kopake Uganda Alinechenyi Shimuli inganda viluamu Alimwechama Kirizane kuwa kama Sindo ninyweza Okutewe obambi tonta Kweweke kumugongo Nize mkutwale kopake Uganda Nize jenzalo lusukura seminti Lusa matoke mawati Endagala njuguru zokuko wate wali Tuline migane soze mitemi wangu African weather Tulibalungi tewali ya chama Tulibaduga vavelu wa mubadama Tuliamuchere kastoli neka wawu African weather Eka mkutwale kombe bie Uganda Kunogere nkene na mapela Uganda zabusi ya green Hekube tonya na kasana kaka Sindo ninyweza Okutewe obambi tonta Kweweke kumugongo Nize mkutwale kopake Uganda Alinechenyi Shimuli inganda viluamu Alimwechama Kirizane kuwa kama Sindo ninyweza